sigañe biroso na bya sobora chako ensonga ora tumune njawe lokati okisisana yatute chizibu kasoza namba genda mpulira abalala bakuyita kulaluka nelijoddira okukowa n'okuyita okumala tolulalo omukozi okumala oluwalo lwasanyu yeyolekedde ntuyo kuba kyetutaganira mpeera naye ate akasozi twolugendo miranga baziganduulu kukuba byoweekoza misango kwewunikana kwekubagisa byebyolekedde akadde akajja ate kasigadde akatono nze siwitegeera siwitegeera obwongo obundikunikuku kirako ludigida kabolwiro owalimpa ku mbisi njoyo kwate nakogerera lulwati nze sirina ku byansere mu kasoza genze tagumanyi bwomi kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okunyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kabusawe wali entiisa eyasingiridde okuguma kwalemya abalala bwe batyo ne bajja emitima emitemu y'okumanya nti abulina aluma n'ogwengulwamansi ekitalo nga batayira baweneenya endowooza zaabwe ezirumu obusagwa bunza atabujja ku kisolo nange nfa akamba kandi ku mabega ye kasozi yagaanya agamba nti ng'omusadde alumiw'omusaayi obulumi mwali mukanyo tebugwana mulala yadde okuwoonyako fe tulina basudde kuyamba ono munnaffe eyamira obutalo nayatula nti agenda tukuwa saluti tusaabasira kale kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira omubiri gwanji w'olutiko kasozi we yalanga ncabanga engenda nze kasozi yeyansi gyebukunja n'embikkulirwa kusanyula endongo nange bwe namusaba obuyambi teyakaluba kale ndomwawo mwoyo kyekyandeeta kirinnya lutikka eri mukama wange okuyamba kyokuba kuno gw'omusango ku buli eyassa tulina okuliwa nawe weibaloolekamu kano kalagaane tekajjawulika ate ye basudde agamba gwasonga mu banno obugalo entegeka y'okufa kolayiyo kasozi kyali naawe mpaawa yawula luno olwo lulinga lujegere mumakowa geebongera ku nnanga lutuligisanga obuikiso oli eyalikawe wakoma olwesa vene ku bakazi be mwesiba ku mbunno lubalutayisa olimba kino kiri ku njuyizo mitonyumya dooda mate mulina musango nebaza baleese obuyambi hama ne basudde ne mukaabya naye ne nebaza n'omukunja olwabandi abanja obulala nabye tusoma bitugamba nti ekizaalo omukazi mukimanyi kisaanawo kityo mu bwangu nga kisi sikirize tulino kuguma temu kwe amajoni namba sewa mukama wange sabazira nobeeranga obuzibu abaana bajjanga nja kuwa obuyambi ne amajoni namba sewa mukama wange sabazira nayana nerigani bajjanga buli lwe balisanga nga waliwo ekyemye tukusiibula tukusabira eri kitaffe alamuze busaasize munsobiza okunsi owummulire mu mirembe bambi ndabiranga nnyo kasujja tulamusizanga nebbire lutaaya n'owomukwano mabirizi ne bamizisa bona bali abalala otulese munnaku ya kitala tuso togenda kutuggwa ku myoyo akuwummuza emirembe mukitangaala ng'omuzira kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumbasaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumbasaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumbasaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumbasaaya.